kubona bona kwa mutukirivu kuba kungi naye mukama mulokola mu byonna kizudde yesika mukama asanga ebizibu naye era mukama muyamba ono katonda taswaza bamulinda ekyombo kwe batudde ne bwe kiba kisensebuka eriiso lye yagamba liri kwabo abakimanyi nti ye anaabayambanga waliwo abatabuddwa eno neli n'okola kino ne kibi byonna nga bifaamu gye tukola eddiiru ne yesu ey'okumutya n'okuweereza nga ye manyi nga walibeera walunaku lwali kubbulula mu bitomi bonna babadde bakuterega ku olwo balikulaba baligulumiza katonda
sisobola munoonyoono nenviiramu awo
neddenette
tasobola nakuŋŋamba ne ŋŋondera bwereere
ogwomuyaga gwempitamu ekyo kigezo sikititte
era nkimanyi
agamala okuyita ebigezo banantikkira wakati mu luyogaano
oyinza obutasobola kugaana setaani okujja okukutawaanya kuba ne mu bayibuli obasangamu bangi beereetera oluyogaano ibulayimu isaaka ne yakobo bannaffe babiyitamu bingi ne musa omuddu wa mukama ne banne nabo tebalusuka oluyogaano kabaka dawudi n'abalala bangi nnyo setaani yabajooga nnyo olaba tekatya ne kabajungira ono yesu naye ne kamweyimbamu kasotya mpola mpola okumusosonkereza ajjukira kayakava okusiibaana naye mukama yeebazibwe ekigo kye yakakuba kirirwawo okusangukawo setaani bwakulumba kyabulijjo fungiza mutandika okulwanagana that's life mwatulwana n'omulabe wo obuwanguzi bukuwereddwa
sisobola munoonyoono nenviiramu awo
nedda nedda nedda
tasobola nakuŋŋamba ne ŋŋondera bwereere
labayo nkimanyi
omuyaga gwempitamu ekyo kigezo sikititte
yanamba nabangawo
namala okuyita ebigezo banantikkira wakati mu luyogaano
nina omusajja nedda nedda
nakuŋŋamba ne ŋŋondera bwereere
kuba kimanyi
ekyo kigezo sikititte
yaŋŋamba n'abanga
ebigezo banantikkira wakati mu luyogaano
nina omusajja
nenviiramu awo tasobola nakuŋŋamba ne ŋŋondera bwereere
kuba nkimanyi
omuyaga gwempita ekyo kigezo sikititte
yaŋŋamba n'abangawo
namala okuyita ebigezo banantikkira wakati mu luyogaano.